lar portadal nogas hedidi Musa yo Elijah fof ko nelaabe mawbe gondo be ngurino duubi duubi kewdi hande Isa arata o aduna hay dum nyalande wotre be puntani Isa he do nyargo kambe tato fof be kubbi be bayni no nangini nda yani be portal he Isa andino joni mayde mum badima o lebde Elijah yo Musa fof kule ndedo mayde mum arore wajilabe tato be Isa wondunobe be jii dum bo lebda hebe do nelabe dido ontuma yerde imorito dow nde arinde muribe be fof ontuma dande maunde imoriton Allah wi ko o tigi woni biddo am ngumedum ontuma nde yerde nde imi don tan be tato be fof be ndari be jii ta ko Isa tan dari don